Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Angels wana kumbuka ni jeshi la mbinguni. So they understand order. Ni jeshi lile?
Yes.
They understand order.
Yes.
Na kwa kuwa ni jeshi, we know principally, jeshi lina salute kwa seniors only. Umkuti mwanajeshi akimpigia saluti mtu wa chini yake. They only salute to the overcomers, to the people with ranks. So it is a rank that makes a soldier salute you.
Yes.
So, jeshi lolote halimpigii saluti mgombea wa chama. Jeshi linampigia saluti rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So until you overcome, you win, then army will say, we are ready to serve you.
Yes.
But before that, tutakupa haki za kiraia tu. Ulinzi unaopewa raia wote. But serving, it will require you to overcome. There is an overcoming that's supposed to go on. Kwa mtukumbuke hivi watu wa Mungu, tunapopambania kwenye ushindi wa jaribu lolote, tunapopambana kushinda jaribu lolote, haushindi tu kushinda lile jaribu, unashindia the service of angels. To enjoy the ministry of angels.
Yes.
Narudia tena. Wakati malaika, wakati shetani anamjaribu Yesu, angels si kwamba walikuwa hawapo. Mpaka wamekuja kwa walijua ta location aliyokuepo. But hawakuinterrupt mchakato wa majaribu. In other words, malaika walikuepo wakati Ayubu anajaribiwa. Kupe another thing. Wakati njaa inaipiga nchi ya Samaria na Israel, malaika walikuwepo. Vishindo vya magari vilikuwepo. Ila vilimtafuta mtu aliyekuwa anajaribu, mtu aliyekuwa ana overcome. Kumbuka nazungumza story ya Nabii Elisha alipotabiri kwamba kesho kibaba kimoja cha unga kitauzwa kwa robo shekeli. Nakumbuka hiyo story. Yes. Nimekuwa nikitoa mara nyingi pale. It's one of my favorite stories in the Bible. Now, do you know that from that story, angels were there. They could fight the Syrian army. Jeshi la Shamu liko nje tu hapo. Nje ya mlango wa Samaria. Lakini malaika wakupigana. Amen?
Amen.
Walikuwa na vyakula pale nje. And angels were there in the atmosphere. It required a prophet to speak a prophecy. Then the prophet spoke. Kwa hiyo ilimtafuta nabii atakaye amini wakati ule wa njaa kuwa na guts za imani za kutabiri mwisho wa njaa. Okay?
Yes.
Now, wakoma wako kwenye lango la Samaria and then wana negotiate, wana debate. Wanasema, twende au tubaki? Wakasema, tukienda tutauawa na Washamu. Tukibaki, tutakufa njaa. Lakini pia kuna possibility tukienda, wakatustahi, wakatupa na chakula tukala. Muda wote ule, angels walikuwepo. Bali, walisubiria, waone, wataenda, au watabaki. So it is when we are moving.
Yes.
It is when we are jumping out of the cage of fear.
Yes.
When we step out.
Yes.
That's when angels are ministering.
Amen.
So they are not ministering when we are in the struggling moment. Anytime when you are dilemma, niende, nisiende. Unapokaa njia panda, angels don't know what to do. In a matter of fact, angels don't know anything what to do. You inform them what to do. Sikia. You remember what an angel told Daniel? Ulipopata ufahamu. Majibu yako yalishachiliwa. So mbingu ilikuwa na majibu. Ila walisubiri apate ufahamu. Sasa ile msombe msombe ya kidini na ya kilokole inakufanya uone kama ni haki yako kuhudumiwa na malaika, kwa sababu Biblia imeandika malaika ni roho watumikao waliotumwa kuwatumikia watakao urithi wokovu.
Yes.
Lakini kupasha habari yako kidogo. Hawakutumika wakati wanajaribiwa. All right. I'm still building my case, okay? Now prove, I'm proving the statement I said that angels are ministering you when you are ministering to you when you are dealing with the devil. When after dealing with the devil, angels are coming aftermath. Okay?
Yes.
Mnakumbuka kipindi cha mitume? Herode alimkamata Yakobo.
Yes.
You remember?
Yes.
My question is, malaika alikuwepo pale au hakuwepo? Huh? Ukitaka kujua malaika alikuwepo au hakuwepo, look at the next verse or the next story after Jacob. I mean after James. Peter was also caught. But angels came and missed. Lakini why James? The church was at rest. Kipindi cha jaribu la kanisa. Kanisa wamenyamaza, they didn't do anything. Angels also didn't do anything. James was killed. Yet, malaika ni roho watumika waliotumwa kuwahudumia hawa watakaorithi wokovu. Na hapa yupo mtu mmoja aliyeurithi wokovu, amekamatwa, amechinjwa. Angels are watching. Until when the church decided to fight in the prayer. Kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. That's what the Bible says.
Yes.
Wakati kanisa linaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro, maombi yalipofika mahali ambapo shetani amekuwa overcomed, an angel went. Akamwamsha Petro. Akamtoa. But the church was waited to do their assignment. So hapa ulimwenguni wako malaika kibao ready to save us, but they are waiting on us to deal with our matters. Then they will move. Now, as we are walking into the 40 days.
Yes.
Today is the fourth day. Sawa?
Yes.
Leo ni siku ya 4 kati ya siku 40 ambazo tuko nazo.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Umejitahidi so far. Sasa nataka nikupe utangulizi ambao unaanza kutulaunch kwenye kwenda kwenye real matters. Sawa? Kuanzia siku ya kwanza na kujengea hoja kwa nini mfungo huu ni muhimu. Nikakwambia hivi, kuna msimu tunaelekea kama taifa. Ndio maana unaona kama majira yameruhusu kwamba almost the whole country is in the fasting. Sasa ni kama ambavyo leo ni siku ya women, we took advantage to pray for our sisters. Manake huu msimu Mungu ameutoa kwenye ulimwengu wa roho, we take advantage of on praying. Nao nikawaambia kwa waasisi wa mfungo huu, kanisa la kwanza ambalo ni makanisa ya Orthodox, Protestant na Roman Catholic, waliwasisi mfungo huu wakikumbuka au kumbushia mateso, msimu wa mateso ya Yesu, ambao wali refer mfungo huu kwa siku 40. Lakini sasa nikasema hivi, sisi tunatakiwa tuangalie, jana nikasema yote alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa na sisi tunaangalia, what are we remembering? We remember that this man is a man of assignment. Sawa?
Yes.
Sasa nikutaka kukuonyesha kwenye mfungo huu tunaokota kitu gani. Tunaanza kuokota vitu. Leo tutaokota kitu hiki. As we are going, viko vitu kama 17 hivi ambavyo mfungo huo wa siku 40 tunakiwa kuokota vitu vyake. Sawa?
Amen.
Kuna vingine tutalazimika kuvidiscuss siku 2, nyingine siku 3. Sasa vingine ni vipana na muda ni mdogo. Bwana asifiwe. Hiki challenge chenye sina kama tutakimaliza. Na tukisiyo kimaliza leo, tutaendelea nacho kesho. I want to stick only on this 40 days of fasting, even on Sundays. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Now, kwa sababu mfungo huu uliashiria mfungo ambao Yesu Kristo mwenyewe amefunga, ukimpeleka kwenye assignment takikana ambayo Yesu alifanya kwa ajili ya kumuandaa kuface jaribu lake. Sasa kwa wale walikuwa wanasifuatilia jana kwenye Amka na Mapitii, kama hujisikiliza clip ya jana au message ya jana, utatafuta muda uisikilize. It was very profound kwa wale waliosikiliza. leo nitamwachia mwenye shughuli yake aendelee. Bwana asifiwe. Angalau amelala usingizi kidogo. Leo ataamka tena na kazi. Bwana asifiwe sana. Now, I said something very profound if you were keen to listen. Nikasema hivi, kwanza kabisa Biblia inatuonyesha kwamba hakuna assignment yote, na nilizungumza siku ya kwanza, hakuna assignment yote ambayo Mungu anatoa bila kumtuma roho wake. Sawa? Kwa kuwa roho wa Mungu ndiye afanyaye matako ya Mungu kwenye uso wa nchi. Na nikasema tangu siku ya kwanza Mungu alikuwa anasikia raha kukaa katikati ya wanadamu. Na akikaa katikati ya wanadamu anayatimiza mapenzi yake. Kwa mfano, moja ya mapenzi ya Mungu ni kwamba mwanadamu atawale. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, all right? Akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kenye kutambaa kinachotambaa juu ya uso wa nchi. Yanasema Mungu akaona vile vitu vyote alivyoviumba yakuwa ni vyema. So, assignment Mungu aliyompa mwanadamu ni kutawala. Ndio mapenzi yake. Lakini swali ni hili, je, wanadamu wote walioko duniani wanatawala? Are they ruling? Are they enjoying what God has given them to do? In a matter of fact, Mungu aliumba dunia kwa ajili yake huyo mtu. Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa wanadamu. So God created all these as for men. So he has his will towards men. Mapenzi ya Mungu juu ya mwanadamu. Tunaposema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni, wengi tunadhania Mungu anatimiza kilichoko mbinguni. Mungu anatimiza original purpose ya kumuumba mwanadamu hapa duniani, ambayo ni nini? Blessings. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu ni him to be blessed. Kwa sababu how do I know the will? Kwa sababu the will means purpose, right? Mapenzi ya Mungu ni sawasawa na makusudi ya Mungu. Si ndio? So, when we say, haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu, tunayaona from the purpose. Alipomuumba, purpose ilikuwa nini? Anasema, akatawale. Kwa Mungu anasema, nimeumba vitu vyote huku duniani, na mtafuta mtu wa kuvienjoy na kuvitawala. So, what is the will of God towards men? The will of God is not prayer. The will of God is not worship. The will of God is for men to rule. That's the will of God. Hello? Hello? Ndiyo mapenzi ya Mungu kwa mtu. Mapenzi ya Mungu kwa mtu sio maombi. Sio kusoma neno. Neno tunasoma ili kuyagundua mapenzi ya Mungu. Ila mapenzi ya Mungu sio sisi tusome neno. Simeelewa? Meelewa hiyo? Yaani neno linatuexposia mapenzi ya Mungu. Ila mapenzi ya Mungu sio sisi zome neno. Tunasoma neno kwa sababu hatuyajui. Tunasoma neno because of ignorance. Kuna vitu hatuvijui kuhusu sisi, so we study the word so that we may know things about us. All right? Mpo watumishi wa Mungu au saumu imekaza? Mnaelewa vizuri? Kabisa watumishi. So by divine intelligence we understand that the will of God, we will only know the will of God from the purpose ya kumleta mwanadamu. Kwa hata tunaposema hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Kwa nini? Kwa sababu somewhere somehow hapa katikati mapenzi ya Mungu katikati ya watu wake yalipotea. Mfano, George. He is my subordinate in this ministry.
Yes.
Okay? He works under me. All right? I'm his father, I'm his boss in this work. All right? Now, I will give him what I want him to do. Okay? Kwa mapenzi yangu mimi kwake ni maagizo yangu. Hiki ndicho ninachotamani yeye akifanye. So let's say amepatwa na yakumpata akashindwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya baba yake alipomwagiza. Then anaomba sala ya baba yetu, uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako utimizwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Now he is now asking for empowerment to fulfill. Kwa ananiambia mimi, baba, ninaomba mapenzi yako yatimizwe pale Mkuyuni kama anavyotimizwa mbinguni. Kwa nini? Amini, kama anavyotimizwa kwenye ufahamu wako au kwenye ofisi yako. Kwa sababu in my office I have orders and assignment and duties. Kuna duty nimeziassign kwa ajili yake. Na kwa sababu ya hizo duties zinahitaji yeye kuzitimiza, kuna vitu huko ndani vina block yeye kutimiza duties. So kwa kuwa mimi nimempa hizi duties, najua kwa namna gani anaweza kuziorchestrate. So he is asking now for me to be involved, my influence usike, ili yeye aweze kufanya hizo duties. Sasa kwa church might be easy. Thank you sir. Kwa church might be easy. Let's say duties za church ni ziassign kwa Peter. Kwa mshana. Huku ndani uongozi protocols, they don't understand mshana on the duties za church. Okay?
Yes.
So mshana nimempa duties mimi kama mimi. Nimwambia ukifika leo Mkuyuni fanya 1 2 3 4 5. And then protocols are not informed. Choir is not informed. Church is not informed. Media team is not informed. Director is not informed. Okay? CEO is not informed. And then mshana anakuja kutaka kwanza kufanya nicho mwambia. Labda mwambia kufika pale, piga sarakasi. Au luka kichula. Au kifika pale, luka luka tupale juu. So, protocols watamuna kama na fanya disturbance. So, watapanda watu watamuliza, what's wrong? Unashida gani? Ah, baba mentuma. Ah, hatuna taarifa hizo. So, kwa aina ya vitu vya protocol nilivyo navyo mimi, watamsikiliza mara mbili. Watabeba mshana. Watapeleka nje. Nafikiri mimi ni mmoja wa wachungaji ambao wana protocol rafu sana. Mm-hmm. Na mimi ndio nimeambia wao rafu. Kwa ukisema sana haimaanishi watapunguza. Bwana asifiwe sana. Yes. Sasa tunakaa na watu ambao hawajui starabu. Kwa kazi yao ni ku keep the protocol, the order. Kwa ukiwa out of order, they will help you. You don't want to mingle with them in these guys are very nice. Ni washikaji sana wa jamaa. Lakini get out of order, then you will know them in the true colors. Bwana asifiwe sana. Hapo najua hamna amina wala makofi. Fresh too. They are on their duty. Bwana asifiwe. Kwa obvious mshana atabebwa, atapumzishwa mahali. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa niachie, wanaweza wakamtuliza kwa namna fulani hivi. Now, ndo sala ya baba yetu inaingia hapo. Mshana anapiga simu kwangu. Baba, mapenzi yako yatimizwe hapa Mkuyuni kama alivyotimizwa wapi? Huko kwenye ofisi yako, kwenye kichwa chako. Then I call Mkuyuni. And I tell you whoever protocol that is stopping him, give him way. It is me that I've ordered. All right? Melo your illustration. Go, what is the will of God? The will of God sio kwamba tutembee katika mapenzi ya Mungu, tutembee katika utakatifu. Sikiliza. Utakatifu ni character ya Mungu ambayo watoto wake waliowazaa yeye wanapaswa kuwa nayo. Kwa utakatifu sio mapenzi yake, utakatifu ni sifa yake ambayo watoto wake wanapaswa kuwa nayo. Yaani sio swala la debate. Sawa? Lakini mapenzi yake, tunarudi kwenye original purpose. Alichomwagiza mwanadamu cha kwanza kabisa, sababu ya kumuumba ni nini? Akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila chenye kutambaa kinachotambaa juu ya uso wa nchi. Now, along the way mwanadamu akapungua. Na kule kupungua kwake, vitu vikaanza kufanya kazi against him. Now remember, siku kila matunda ya bustani haya, siku kila matunda ya mti huu utakufa. So, him dying inamfanya yeye ashindwe kuyatimiza mapenzi ya baba. Kwa hiyo F is reacting against him. Instead of responding to him, ulimwengu una respond against. Sawa? Mpa hapo watumishi. I'll try to run as fast as I can so that we can do this gingerbread well. Hallelujah. Now, mapenzi ya Mungu yanafunuliwa kwenye mchakato wa agizo la Mungu kwa mwanadamu baada ya kuja kumuumba. Si ndio watumishi? Nimetoa mfano ili so that tuelewe. Lakini Mungu tangu asili, mwanadamu kwa kuwa amemweka for the first time kwenye uso wa nchi, alikuwa na mingo naye. Kwa hiyo ilikuwa ni tendency ya Mungu kuja duniani every time kukaa naye. Biblia inasema ilikuwa kila wakati wa upepo kupunga jioni, Mungu alikuwa anakuja na kaa na Adam. And then later we see after the fall the wind blows again. Wakati upepo wa kupunga jioni unakuja, Adam anasema nilisikia sauti ikitembea bustanini. Alafazame nikaogopa nikajificha kwa sababu nilikuwa niko uchi. So God shows us ni mapenzi yake, alikuwa anatamani hivyo kila wakati akae katikati ya watu. So nao Mungu anajiuliza, how do I stay in among people? Nipo sasa Mungu anatafuta namna ya yeye kukaa katikati ya wanadamu. Lakini Mungu ni roho, anakaaje katikati ya wanadamu wakati yeye ni roho? How will they know that this is God? He tried so many times kuingia ndani ya wanadamu na kufanya matendo ya ajabu katikati yao ili wajue Mungu yupo katikati yetu. So anaingia katikati ya manabii. Biblia inasema holy men were driven by the spirit and prophesy. So anaingia katikati ya manabii, they prophesy and then they realize, oh, kumbe Mungu yupo katikati yetu through Isaiah. Mungu yupo katikati yetu through Elisha. Mungu yupo katikati yetu through Elijah. But now God want to stay permanent katikati yao. How will he do? Atafanyaje ili akae katikati yao milele? Nifuatilie mtu wa Mungu. Mungu akatengeneza mchakato. Akasema nitamtuma mwanangu. Yeye aje akae kwa namna ya mwili. So Yesu Kristo anakuja nazaliwa na bikira. Na mchakato unakuwa hivi. Mungu hawezi kukaa katikati ya wanadamu milele akibaki kuwa roho. He has to stay among men kwanza awaonyeshe modo. What I want you to behave. I mean how I want you to behave, what I want you to do. Anawarudisha kwenye mapenzi yake ya utawala. That's why Jesus was not stopped. He ruled on earth. In a matter of fact, he came as a king. And the last day also you come as a king.
Yes.
He didn't come here as a servant. Jesus didn't come as a servant. Hata kuzaliwa kwenye ole la ngombe. Yesu wakuzaliwa kwenye ole la mungu. Aswabe likuwa ni maskini. No. Biblia inasema walikosa nyumba ya kufikia wageni. Uliona wapi wewe mtu anajifungulia guest au hotelini? You must be rich to have that facility. Hii ni story ya siku nyingine, nitakupa story ya ajabu sana. Kwamba God akipanga mpango wake, mazingira yote na majira yote yataitika kuitikia kitu alichokipanga.
Yes.
Imagine ilihakikishwa kwamba majira yale aliyozaliwa Yesu ilitengenezwa mazingira kwamba ni lazima azaliwe mji wa Daudi na Mariamu na mume wake wako mji mwingine. Ghafla ikatangazwa sensa. Kila mtu arudi kijijini kwao. Wenyewe wana serikali nadhania kwamba imetangaza utaratibu kila mtu arudi kijijini kwao kulipa kodi. Kumbe Mungu yuko kwenye mchakato. Anapeleka mtu kujifungua.
Amen.
Mazingira yatajiumba umba kukuletea faida.
Amen.
Nasema mazingira yatajiumba umba kukuletea faida ya ufalme.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So all that we see, Mariam na mme wake wanaenda kijijini kwao. Kufika kule kwa sababu watu wamerudi wengi vijijini, nyumba za wageni zimejaa. Ni sawa sawa ukienda Arusha leo au ukienda jana. Kwa sababu nchi nzima iko kule. Ungekuta tu hoteli hizo zimefanya nini? Zimejaa. Alafu ni Mariam na Yusufu mmefika and then ghafla mmepata uchungu. Then mtu anawa accommodate kwa sababu nyinyi hamna nyumba huku. Basi kuna sehemu ya ng'ombe hapo mnaweza mkakaa. Because there is no place now. Huyu mama amepata uchungu. Wewe unafahamu mwanamke akipata uchungu hata katikati ya barabara anajifungua. Yes, that's why she has to get delivering kwenye hall la kulia ng'ombe. Kwa hiyo sio kwamba Yusufu anasema hivi hatuna hela tukajifungia kwenye hall la ng'ombe tukajifungue. No, huyu jamaa rudi kijijini kwa kulipa kodi. Huwezi kulipa kodi kama una hela. Huwezi kulipa kodi kama una shughuli. They went back to be counted for taxes. Ilikuwa ni sheria ya Rumi kipindi kile. Kila mtu anarudi kijijini kwao wanahesabiwa na wanalipa kodi ya kichwa to the Roman kingdom. So the man went back to pay tax. Ipi bwana. Babake Yesu alikuwa anaenda acha hizo. Bwana asifiwe. Mmeelewa paka hapo watumishi?
Yes.
So Mungu anamleta Yesu. Yesu anakuja kwa namna ya mwili, lakini bado tuna shida moja. Mungu ni roho. Kwa sasa Mungu kama roho anatafuta mwili atakao kaa nao kwenye uso nchi ili watu wamuone. Ndio maana anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. So now the spirit come in full in the body of Jesus. Jesus the body without the spirit is just a body. But Jesus the body with the spirit inside is God in bodily form. Sasa uangalie mchakato. Kama ilivyokuwa enza Adam, he was enjoying life whenever God is coming. Na nikasema neno spirit, neno roho means wind. The study of the spirit in the theology we call humanetics. Now we know the word pneuma means wind, upepo. Kwa hiyo hawakuwa na neno la kutaja kwa sababu Mungu hakuwa anakuja physically. Na kukumbusha tena, Mungu ni roho. Yasema nao waliomwabudu wamepaswa kuabudu katika roho na kweli. So if God is spirit, how does he stay among men? Mind you, spirit kwenye akili yako wewe ndo unawaza spirit, lakini the word spirit, the original meaning the word spirit is wind. So remove the word spirit, put the word wind. So God is the wind. You get what I'm saying?
Yes.
How do I know? The Bible says Genesis chapter number 1 anazungumza anasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza ilikuwa imetanda juu ya samaki, and then there's the spirit of the Lord moved upon the water. Now ile spirit moved upon the water, it was not spirit walking on water. It was the wind moving on water. How do I know? The Bible says the spirit hovered. Whatever that is hovering is a wind. Only wind is the one that hovering. The human is not hovering. So now this suggests kwamba kilichokaa juu ya maji, it was a wind. But it was a spirit. All right?
Yes.
It is also suggesting that the spirit is a wind when the Bible says wakati wa upepo kupunga jioni, Mungu alikuwa anakuja kumtembelea Adam. So they were thinking upepo wa jioni, kumbe God was moving as a wind in the garden.
Yes.
Okay?
Amen.
I'm trying to build up this so that wale ambao wakupata nafasi ya kusikiza waelewe mahali ninakokwenda. So God is a spirit, but he is supposed to live among men. Na hii cosmos world ni dunia ya viumbe vinavyoshikika kwa mikono. Sio dunia ya roho. Hii ni dunia ya mwili. ni dunia ya physical beings, is not the world of the spirit. Sawa. Sasa, Yesu Kristo anazaliwa, baada ya kuzaliwa, he is supposed to now fully manifest as a child of God. All these days, he was manifesting as the child and as the son of Mary and Joseph. Ah, alikuwa anaweza kuchapa viboko. Kuna siku alimfokea, alimwambia tumekutafuta siku zote au kuonekana. Yesu akasema nilipaswa kukaa nyumbani mwa baba yangu. Maria na Yusufu akasema tuone kama utakaa tena. Usikie habari ya Yesu tena hata akitoka outing. Tangu akiwa na miaka 12 walimnyamazisha kimya, weka ndani. Hakuna chochote alichokifanya Yesu Kristo pale alipofikisha miaka 30. So maana 28 years zote Yesu alikaa ndani until he grew up 30 years old. Akaanza kumove mwenyewe. So one day he is baptized by John. Now he has learned a lesson of humbleness nyumbani. Ameshajifunza kunyenyekea na utaratibu na adabu. Now the order of God demand him to be baptized by John. Yohana anataka kukataa kumbatiza. Matthew chapter number 3. Yohana anakataa kumbatiza. Yesu anamwambia no, imetupasa, hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa haki. Wewe umenitangulia kuzaliwa in a physical body. Okay?
Yes.
Now by this time I'm not manifested fully. You are supposed to baptize me. Wewe ndio umewekwa na Mungu kwenye hii assignment. If I refuse, the door will not open. The heaven will not open for me. Now, Jesus is being baptized in Matthew chapter number 3 by John. Mistari ya mshoni, Biblia inasema hivi, alipobatizwa, wakati anatoka kwenye maji, Biblia inasema mbingu zinafunguka. And then for the first time, Biblia inasema hivi, Mungu anasema, huyu ni mwanangu mpendwa. So all this time, he was not the son of God. It is this time, ndio Mungu anasema, huyu ni mwanangu mpendwa. So God is possessing Jesus fully now.
Yes.
Jana nikakwambia hivi, katika vitu ambavyo shetani hawezi kuja kukubali hata siku moja ni kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Now you know, a lot of religion out there, that's the only subject they cannot understand and they cannot accept. Oh yeah. And that's our victory.
Amen.
Vingine vyote watakubali. Bahari ya Shamu ikagawanyika, they accept. Musa aliona kijiti kinachowaka kiteketea, hawakuepo, they accept. Unaelewa ninachosema? Yesu alizaliwa na Bikira Mariamu, they accept. One thing is confusion to them. How can Jesus be the son of God? Because this is the language of the spirit. Only if you are a spirit man you'll understand.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
That's the only place dini nyingine zote hazielewi. Kwamba Jesus is the son of God. Wanataka mchakato sasa. Son of God how? Son of God by the spirit. Because only when we believe Jesus is the son of God, that's when na sisi tutapata possibility ya kuwa wana wa Mungu. Umeelewa? Ukiukubali uwana wa Mungu wa Yesu, then inakuambia na wewe kumbe unaweza kuwa mwana wa Mungu.
Yes.
Na kila kilichozaliwa na Mungu kina ushinda ulimwengu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliaminio nini? Jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, bali waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu by the spirit. Hao ongozwao na Roho, hao ndio wana wa Mungu. So by the spirit we know, it is the spirit that incarnates sons.
Yes.
It is the spirit that births sons. Then the godliness of God manifests among sons. Naelewa hapo tumishi? Shule inaenda vizuri eh?
Yes.
Mfungo huu utafanikiwa sana.
Amen.
Huu mwaka utatembea kwenye raha isiyo ya kawaida.
Amen.
You will walk in full power in the name of Jesus.
Amen.
Now, Yesu akiwa amejaa Roho, Biblia inasema hivi. Chapter number 3 amejaa Roho, umekubaliana? Chapter number 4 Roho wa Mungu anamuongoza kwenda nyikani Kufanya nini?
Ili ajaribiwe na ibilisi.
Sio kufunga. Ili afanye nini? Ajaribiwe na ibilisi. He is going kujaribiwa. Now, kwa nini kujaribiwa? Now we are testing our machine now. We are testing what we have made.
Yes.
So the spirit is the one that leads him. Anamjaribu, anamuongoza. See, wewe unatarajia kwamba kwa kuwa roho Bwana yuko juu yangu. Hallelujah. Nitaongoza katika raha. Nitaongoza katika utsele. But this guy anaongozwa kwenye majaribu. Why? We wanna test. Tumefunga spare mpya za gari. Tumeweka oil filter mpya. Tumefanya service.
Yes.
Now we wanna test if this oil tuliyoweka inafanya kazi au la. Bwana asifiwe sana.
Amen. Na plug mpya.
Asante baba. So now we are testing if they are working.
Yes.
Kwani kwa sababu mwanzoni huyu alikuwa ni mwana wa Yusufu.
Yes.
Alikuwa ni mwanadamu asilimia 100. Now we want to see the accommodation of God. How God reacts on earth. How God functions on earth. So ndani yake there is spirit.
Yes.
Jana nikasema nikamwambia watu hivi. That was of yesterday. Leo nataka kujadili na kitu kingine. Jana kwenye amka na mapiti nikasema wakati roho yuko ndani ya mtu. Mind you, the spirit is a wind. The Bible says mtu wa rohoni ni kama upepo. Hujui atokako, hujui aendako, lakini unaona ishara direction ya wind. You can only know by the way trees are bending. Na vitu vinavyopeperushwa. So we can only know where the spirit is moving by the looking of the suns. Tutajua wana wa Mungu. Tutajua Mungu anaelekea kwenye jambo gani tukiona wana wa Mungu. Kwa unajua sisi ndio tunatakiwa tuwe trailblazers, pace setters, way makers.
Yes.
The world is supposed to study from us.
Amen.
How God thinks this time. What God thinks in this season. What God wants in this season from us. Wewe unasema wana wa Isakari walikuwa wanajua majira na nyakati wa kuambia ni nini wana wa Israeli wafanye. From us ilitakiwa itokee Mungu anataka nini kwenye mwaka 2025. Sisi sio wa kuambia cha kufanya. Sisi ni wa kuiambia dunia nini cha kufanya. And when you stay well in the spirit, you'll be doing that.
Amen.
Kwani Paulo alifanyaje? Anaambia watu msitusafiri usiku huu. Wakabisha. Kikabuma. We need to reach in that level. You are that mother. You are that father. You are that sister. You are that brother in that family. And by you know what God wants in this direction. In this thing, in this business, you know exactly what God wants. Wasikwa kikubishia. Kinabuma. And then he said, I told you. How does it feel to tell people every day, I told you? Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, they will ask you. Hawata kusubiri useme. Tunataka kufanya hiki, tufanyeje.
Yes.
I speak in the name of Jesus. May the spirit manifest in your life.
Amen.
Say loud, I will always know what to do in the name of Jesus.
I always know what to do in
because
the name
I'm led
of
by the Spirit.
Because I'm led by the Spirit.
Hallelujah.
Amen.
So by the Spirit we know. Sasa Yesu amekaa ndani ya mwili, in a bodily form, roho wa Mungu yuko ndani ya mwili wake. And then Biblia inasema roho wa Mungu anampeleka nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Why? Because that's the enemy among men. Mind you, kulikuwa na vita mbinguni. And then ibilisi akatupwa. Then angels wakasema, ole wa nchi nayo bahari, maana ibilisi ametupwa kwenu. Yeye mwenye kuwashtaki mchana na usiku watoto wa Mungu. So the devil was working as a resistor. He was a resistance to the children of God. Biblia inasema mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Kwa maana yake yupo tu kwenye kila agenda. Mpaka Biblia inakwambia hivi, mpingeni naye atawakimbia, maana yake yupo.
Yes.
Asipopingwa atakaa. Asipopingwa anaendelea kuwepo kwenye hiyo biashara.
Yeah.
Asipingwa ataendelea kuwepo kwenye hiyo afya, asipingwa ataendelea kuwepo kwenye hiyo ndoa, asipingwa maana yake nini? Yupo tu. Alitupa huku chini. So the first man the spirit of God want Jesus to deal with is the devil. Amen.
Amen.
Lakini pia kwenye huu mfungo nafikiri siku ya kwanza kama siku ya pili niliwahi kusema nikasema hivi, you need to know Yesu Kristo anatakiwa kutoka kwenye wanadamu wa kawaida, sawa? Halafu aingie kwenye manifestation za uungu. Nikakwambia akaenda ili ajaribiwe na ibilisi. So we know. Jaribu lolote, sisi ambao tumewahi kufanya mitihani ya shule, hakuna mtihani tuliofanya kwa kujisikia tu raha. Au niseme hakuna darasa jipya tuliloingia bila mtihani. So we change levels when we pass tests.
Yes.
So Jesus has to skip the class of normal men. Aingie kwenye class of men plus God.
Yes.
He has to overcome. He has to be tested. Sasa tumemuona siku zote ni mtu, tumecheza naye mpira, tumekula naye vyakula, and all of a sudden tunasikia mbingu inasema huyu ni mwanangu mpendwa. Then hata wewe ungekuwa devil, ungesema unasikia wewe ni mwana wa Mungu. Na kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, Mungu hawezi kukaa na njaa namna hii. Nigeuzie mawe haya kuwa mkate. That was a doubt. So he has to overcome that pressure. That expression ambayo wanadamu wote wanayo. He has to overcome the tricks of the devil. He has to overcome what all men are suffering of, so that he may prove to be he is the only son of God. Changamoto tulionayo kwa Mungu wetu, anatangaza mwisho tangu mwanzo. He declares you a winner wakati hujashinda chochote. Nao kila siku mazingira yanakuambia hivi, kama wewe ni mshindi kweli. Nasikia wewe unashindaga na zaidi ya kushinda. Hebu shinda ili tuone. Kwa kupigwa kwake nimepona. Nasikia umepona. Hebu shinda hiyo pumu tuone. Mfalme wa amani anakaa ndani yangu. Alafu natupa kwenye mwanaume mwenye chaos sio za kawaida. Anambia, nasikia umeshinda, mfalme amani yuko ndani yako. Hebu tuonyeshe amani inavyoweza kuiapply hapo. Ndio maana nasikia sasa wa mama mnakuaga mnaweza hivi. Yaani baba naomba usinijaribu, naomba usinijaribu. Majaribu hayakimbiwi. Majaribu yanashindwa. Unayashinda. Umeona anachosema? Bas mwenyewe anasema hivi, mimi am a person of joy. Joy is full in me. I always have joy. And then all of a sudden unawekwa katikati ya watu wenye chaos na maudhi yasiyo na namna. Alafu naulizwa hivi, nasikia una raha. Hebu tuonyeshe raha kwenye mazingira haya. Then if you can overcome, the devil will leave you. And when the devil leaves you, angels come. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now, this time, Yesu alikuwa hajapata wanafunzi bado. Okay?
Yes.
This time, Yesu yuko peke yake anajitest yeye. Kabla hajakitumia, kabla hajawashauri wengine, hajawagaia wengine kitu alichonacho. Mbeleni mnakuja mnaona Yesu anawaambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia majaribu. Najua namna peke yake kushinda majaribu ni ombaga. Yes. So when you are facing time of your temptation,
yes,
it's time to pray. Every temptation in your life is a call for prayer. Every challenge in your life is a call for prayer. Why is a call for prayer? Because in you, there is the Spirit of God. There is a wind. But the wind need to be directed by you. Kwa hiyo roho wa Mungu anakuja ndani ya mtu. The wind is coming in you, but it is your job to assign where the power to go. Okay. Okay. You will agree with me kwenye Acts of Apostles chapter number... Unafahamu kwenye Acts of Apostles chapter number 1? What Jesus is saying, yeah. Anawaambia wanafunzi wake, mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo roho nguvu zinakuja a minute the Spirit has come in you. Na niwahi kuzungumza hapa nikasema hivi, unaona mitume baada tu ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, what did they do? They didn't even pray. They went ahead, yes, doing miracles. They just do wonders. Hao jamaa waliweza kufanya miujiza kabla ya maombi. Kwa sababu yani roho Mungu alikuwa juu yao. Kuna kipindi hadi Yuda alikuwa anafanya miujiza. Oh yeah. Yuda alifika miujiza. Unakumbuka kipindi kile Yesu aliwapulizia pumzi, aliwapa roho, alafu akawatuma wanafunzi wake wawili. Do you remember?
Yes.
Yuda alikuwepo. He was a thief and he was a miracle worker. Atana na upako. Pako ni kitu hatari sana. Naomba siku zote kwenye maisha yako usijihesabie haki kwa sababu ya matendo ya ajabu yanayotokea. Upako ulimfanya Yuda kutenda miujiza. Biblia inasema wanafunzi waliporudi wakasema hivi, pepo zinatutii. Na Yuda anaiba, pepo zimemtii. Biblia inasema hivi, pepo ziliwatii kasoro Yuda. Wote walirudi na ushuhuda, wakasema pepo ziliwatii. Let's say Yesu amuuliza mmoja mmoja. Petro niambie, baba niliingia kona fulani hivi. Yuda na wewe, Yuda anasema noma. Nilikatiza mtaa fulani hivi, nilipiga. Sasa nisikana alipiga. Pepo zika, akawambia watu, napiga, weka yala. Aleluya. So, hao jamaa yaza kufanya miujiza, kabla hata roho hajakaa ndani yao mazima. So, this, what am I trying to say? I'm only suggesting to you, I'm only proving the point to you, the power comes when the spirit is upon you. Now, my question is, kwa nini Yesu hakukimbilia kwenda kuponya wagonjwa, suddenly, na wakati tayari nguvu iko ndani yake? When the spirit comes, power comes. Tunakumbuka kwenye matendo ya kwenye Samuel wa kwanza sura ya 16. The Bible says Samuel alimpaka Daudi mafuta. Alipompaka Daudi mafuta, roho wa Mungu akaja juu yake kwa nguvu tangu siku ile. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilimsababisha akaua Goliati. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilimfungulia mlango kwa Sauli. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikampatia kiti. Imagine what the power of God can do for you. So, a little stone could crash down a huge collar. Why? Because the stone was full of power of the Holy Spirit. Mtu aliona Roho Mtakatifu hata kiatu chake kinaponya wagonjwa. That's why unaona Biblia inasema vitambaa vitoka kwenye mikono ya Paulo vikaponya wagonjwa. When you have the power of the Holy Spirit, mate, Yesu anatema hivi, anachika udongo, anarudisha macho ya watu. When you're full of the Holy Spirit, anything you touch, ni wewe tu ujaamua kutouch biashara yako. Okay? But now swala kujiuliza ni hili. Kwa nini ujamaa akiwa amejaa Roho Mtakatifu haendi kufanya miujiza? The spirit won't him. Mshinde mjaribu. This is what I told you the first day. If you remember. Tunaomba kwanza wakati tuna kila kitu. We pray because our war is no longer physical. Kuna watu tayari mkishapata mitaji. Tumeshapata mtaji. Wacha nikimbie kufungua biashara. Naomba nikupe hii akili. Leo hii, hata kama una capital yote, ulikuwa tafuta milioni 3 tu wewe na ukaipata. Ulikuwa tafuta milioni 10 tu ukaipata, Mungu akufungulia mlango wako mwenyewe, unaujua mwenyewe. Mungu akufungulia mlango wako, ukaipata milioni 10 mba. Ikishaingia milioni 10, mimi nakutuma kama mchungaji wako. Acha kukimbia kufungua biashara. Usiende kununua mzigo wote. Tulia na hiyo milioni 10 fast. Jipe siku zako hizi. Kumbuka, mtapokea nguvu akisha kuja juu ya nani?
Roho Mtakatifu.
So we agree. Yes, alikuwa na nguvu wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yake. And yet the man fasted. Kwa sababu dada yangu, najua njaa inauma. Sisinzie lakini. Mimi najua kuna saa machangamoto tunayokutana nayo kwenye biashara zetu hayahitaji hela. Ila huelewi kwa nini vitu haviendi. No man is needed. But things are not working. Melo anachosema hapo?
Yes.
Maana yake nini? We don't fast for money again. We don't fast only for customers. No. Now we fast to overcome the spiritual forces that are against us. Now Jesus is getting into the fasting. Biblia inasema akapelekwa nyikani ili ajaribiwe. Now he's going against the spiritual forces of darkness. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
So this is to say tomorrow we are fasting to attack spiritual forces of darkness against our life.
Amen.
Next week yote, we are dealing with the devil against marriages, devil against business,
amen,
devil against finances,
amen,
devil against health.
Amen.
Having money is not enough. Having power is not enough. Najua, Yesu nalijaza roho mama angu. Kujazwa roho kwa Yesu hakumuondoa shetani nyikani. Biblia inasema hivi, alipomshinda mwisho ndo akamwambia hivi, ondoka zako. You can only chase the devil when you are full of power.
Yes.
So he chased him away. When he chased him away, alipomwambia ondoka zako, manake get out of my way. So when we are going to tell the devil, get out of my way, I'm about to take over the business.
Amen.
Get out of my way, I'm about to get married.
Amen.
Get out of my way, I'm about to get healthier. Get out of my way, I'm about to be promoted.
Amen.
Get out of my way, I'm about to be increased. Get out, say devil!
Devil!
Get out of my way!
Get out of my way!
So, mtaji wa kwanza tunautumia kwenye power, tumruhusu Mungu atupeleke kwenye majaribu. Haina maana tujaribiwe sasa, yakumbuke majaribu yote aliyokushindaga. Kuna kipindi ulitingwa na hela ukalazimika ukaenda kukopa. Na kataa msimu huu na ukuja. No matter the challenge of finance.
Yes.
Nitaomba paka mlango utafunguka.
Amen.
Hakuna mkopo utaingia tena kwenye maisha yangu.
Amen.
Sitakuwa na madeni tena.
Amen.
Devils or death, get out of my
way.
Hallelujah.
Amen.
I can feel the way we are moving higher. Mind you, there is no another higher level. Mpaka umeshinda test. Kwa kuna test of faith. Imani zetu juu ya Mungu kwenye swala la fedha. Hapo ni wengi tunafeli. Wengi tumemwamini Mungu juu ya afya. Sasa hivi kuna baadhi yetu hapa hata vidonge hatunywi. Kichwa kikiuma kidogo kwa jina Yesu kitapona. Unaenda. Mtumishi umeshinda hayo maeneo mengine. Tunakutaka kushinde pia kwenye eneo la hela.
Yeah.
Shetani anakuambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate. Unaanza kusema hivi, "Ah, nikikopa nikaga ni kawaida." Unaanza kupata suggestion mbalimbali. Unasikia unajua uwezi kununua hiki bila mortgage. Unaanza kupata na kawaida za dunia hii. And that's where the devil wants you to take. That's where the devil wants you to bring to the place ya kawaida za dunia hii. The Bible is so clear. Msifuatishe. Go. Huku. Una sauti na sasa hivi. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Watumishi pale nyuma mnaelewa ninachokisema? Kabisa. Kule nje mnaelewa na nyinyi? Ah, mambo bwana. Tuulizane, msaumu ni kali. Na mfungo huu umekuwa prolonged weekend hii mpaka saa 3. Mtu wa Mungu, weekend zote ulikuwa unakula nyama. Na kila weekend ulikuwa na sherehe unaalikwa mahali. Wacha hii weekend ya safari hii. Umwamini Mungu. So now we have power of the Holy Spirit. Sasa, cheche baba. Soma tena kale kamstari. Sura ya 4. Ili sasa watumishi wa Mungu waende nyumbani kula biba mando.
Mathayo sura ya 4. Kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi.
Kwa hiyo amepandishwa, purpose ya kupandishwa na roho ni afanye nini?
Ajaribiwe na ibilisi.
Kwa hiyo roho akumpeleka kufunga. So the spirit of God will never tell you fast. So people don't fast because the spirit told them. Mtu anakuambia hivi, roho Mungu akaniambia funga, ni uongo. Mimi ndo nakwambia. Nakwambia hakuna mahali kwenye Biblia Mungu akwambia watu funga. The Bible says there roho wa Mungu alimpeleka afanye nini?
Ajaribiwe na ibilisi.
Alafu mstari wa pili unasemaje?
Akafunga siku 40.
Si? Alipelekwa ajaribiwe. Yeye akaamua kufunga. Kwa kufunga ni maamuzi ya mtu.
Yes.
Kulingana na agenda iliyoko mbele yake.
Yes.
Na mpaka anatuambia hivi alipelekwa ili ajaribiwe, maana yake he was informed. Akaambia tunakupeleka huko assignment ni kufanya nini? Kujaribiwa. Kwa sababu ya majaribu akajiongeza. Nisije nikashindwa njiani. I fast. So we fast according to our assignment. We measure our assignment. Kwa hiyo ndio maana kuna unajua kuna wakati nikaanza kuatia moyo. Jamani fungeni, fungeni watumishi, ombeeni, ombeeni, muiteni Bwana. Muite. Baadaye nikawaza unajua tunamwita, tunamwambia watu wamuite Bwana. Wakati wengine assignment zao ni familia tu. Wakipata vihela vya familia vinawatosha. Wengine assignment zao ni mtaa tu. Wengine assignment zao ni kawilaya. Kuna wengine ni mkoa mzima. Kuna wengine ni taifa zima. Kuna wengine ni East Africa. Hatuwezi kufanana majaribu yetu, hatuwezi kufanana mifungo yetu. Geukie jirani yako, mwambie ndio maana wewe ukume uko hivyo. Nimeelewa. Mwambie yako sasa nimeelewa. Niko anashangaa kwa nini una ufungi? Haleluya mpendwa. So Jesus is fasting. Hatafuti nguvu. Ila by the power of the Holy Spirit he is facing the tempter. Mjaribu. Kumbuka kwa wale ambao hawafahamu, Yesu hakujaribiwa siku ya kwanza. Yesu alijaribiwa siku ya mwisho. Say prove it to me faster. It is written there. Imeandikwa. Verse 2.
Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa.
Wapi?
Mwisho.
Wapi?
Mwisho.
Kwa njaa aliona lini?
Mwisho. Siku 40.
Kwa siku ya ngapi?
40.
Ndio anaona nini?
Njaa.
Then what happened?
Jaribu akamjia akamwambia,
lini?
Siku ya mwisho.
So mjaribu akuja siku ya kwanza kwa sababu siku ya kwanza hakuwa na njaa. Siku ya pili hakuwa na njaa. Biblia inasema mwishoni ndio akaona.
Yeah.
Kwa hiyo kila wakati mtu wa Mungu saumu inapokaza unaposikia njaa. Ndio kijeni yako. Mwambie ndugu kana kanjaa alipokusikia. Ukavuta kakorosho. Ukachukua kajuisi. Pale ndipo palikuwa kana mtego wako wa kushinda pale. Mwambie yako wiki inayokuja usifanye makosa. Wale wa kutembea na vijuisi kwenye pochi na vibiskuti. Ikikaza unapiga unacheki kulia, unacheki kushoto sioni wa mkuyuni. Unafanya fwanyo. Wengine wanasikia, ah, nakula tu Big G ili sinuke mdomo. Acha uongo. Acha uhuni mtumishi. Haleluya. Watu wa Mungu nimewaona. Haleluya.
Amen.
Afu kuchawa sasa. Mungu nasema, Mungu nasema, Mungu nasema, Mungu nasema, Mungu nasema. Ukija hapa kwenye maombi unaanza, baba nafanya toba. Nimekula kabiskuti pale njiani. Mungu natubu kwa ajili ya ile biskuti niliyokula. Acha ujinga wewe, Mungu ayashirikiza hivyo vitu. Njaa yako ilikuwa inakusumbua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Jehova aliona kale kaandazi liko kula na kajuisi kanjani. Biblia za mwisho yakaona
njaa.
Nena alipoona njaa ndipo mjaribu
akamjia.
Now let me submit it to you my brothers and sisters. Fasting energizes us. Sio kushinda jaribu la leo. Kwa sababu siku zote hizo 40 alizikusanya ili kushinda majaribu matatu mwishoni. Can you imagine? Sasa Yesu alijaribiwa chakula. Wewe na wewe una njaa yako. Mfungo huu siku utakaposikia njaa. Miezi mitano ijayo. Miaka mitatu ijayo. Msimu huu utakao kuja. Mungu akujalie neema kwenye mfungo huu.
Yes.
Ukusanye power ya kuliweza jaribu lako miaka mitatu ijayo.
Amen.
Sema baba katika jina la Yesu.
Baba katika jina la Yesu.
As we are fasting and pray.
As we are fasting.
Kwenye msimu huu katika jina la Yesu.
Kwenye msimu huu katika
jina. Tunakusanya nguvu inayohitajika.
Tunakusanya nguvu itakayo.
Kila saa ya kujaribiwa kwetu.
Kila saa ya kujaribiwa.
Utatupa mlango wa kutokea.
Utatupa mlango
katika jina la Yesu.
Katika jina.
Leo hii.
Leo hii.
Tunasimama mbele ya mjaribu.
Tunasimama mbele.
Tunapiga nguvu zake.
Tunapiga.
Tunapiga nguvu zake.
Tunapiga nguvu.
Neno lako linasema.
Neno lako linasema.
Mpingeni shetani.
Mpingeni shetani.
Naye atawakimbia.
Naye atawakimbia.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ninampinga ibilisi.
Ninampinga ibilisi.
Kwenye fedha yangu.
Kwenye fedha
yangu. Kwenye uchumi wangu.
Kwenye uchumi wangu.
Kwenye maisha yangu.
Kwenye maisha yangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Amepingwa kwenye kazi zangu.
Amepingwa kwenye kazi zangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Hataniangusha.
Hataniangusha.
Hatanirudisha nyuma.
Hatanirudisha nyuma.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Kila ila ya adui.
Kila ila ya adui.
Iliyoandaliwa kwenye msimu mpya.
Iliyoandaliwa kwenye msimu.
Ili kunirudisha nyuma kifedha.
Kurudisha nyuma kifedha.
Kurudisha nyuma kiamani.
Kurudisha nyuma kiamani.
Kifuraha.
Kifuraha.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina
ninaziharibu ila zake.
Ninaziharibu ila zake.
Ninaziharibu ila zake.
Ninaziharibu.
Ninazivunja ila zake.
Ninazivunja
katika jina la Yesu.
Katika jina.
Ninazivunja ila zake.
Ninazivunja
katika jina la Yesu.
Katika jina.
Kwenye maombi haya.
Kwenye maombi.
Kwenye mfungo huu.
Kwenye mfungo huu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Ninaziitia nguvu zako ewe Bwana.
Ninaziitia nguvu zako ewe Bwana.
Kuharibu kazi za ibilisi.
Kuharibu kazi za ibilisi.
Neno la Bwana linasema.
Neno la Bwana
linasema. Kwa kusudi hili.
Kwa kusudi hili.
Mwana wa Mungu.
Mwana wa Mungu.
Alidhihirishwa.
Alidhihirishwa.
Ili aziharibu kazi za ibilisi.
Aziharibu kazi za ibilisi.
Nami ewe Bwana.
Nami ewe Bwana.
Ni mwana wa Mungu kwa imani.
Mwana wa Mungu kwa imani.
Ni mwana wa Mungu kwa imani.
Mwana wa Mungu
kwa sababu hiyo.
Kwa sababu hiyo.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Ninaziharibu kazi za ibilisi.
Ninaziharibu kazi za
ibilisi. Kazi za ibilisi kwenye ndoa yangu.
Kazi za ibilisi kwenye ndoa.
Naziharibiwe sasa.
Naziharibiwe sasa.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Kazi za ibilisi kwenye mahusiano yangu.
Kwenye mahusiano.
Naziharibiwe sasa.
Naziharibiwe sasa.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Kazi za ibilisi kwenye uchumi wangu.
Naziharibiwe
sasa.
Naziharibiwe sasa.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Naziharibu sasa.
Ninaziharibu
kazi za ibilisi kwenye mapato yangu.
Kwenye mapato yangu.
Naziharibu sasa.
Naziharibu sasa.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Kazi za ibilisi.
Kazi za ibilisi.
Kwenye karia yangu.
Kwenye karia.
Ninaziharibu sasa.
Ninaziharibu sasa.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
Sema ewe Bwana.
Ewe Bwana.
Yesu Kristo.
Yesu Kristo.
Akiwa ni mwana wa Mungu.
Akiwa ni mwana wa Mungu.
Sawa sawa na neno lako.
Sawa sawa na neno lako.
Ulipomtaja.
Ulipomtaja.
Na kumuita.
Na kumuita.
Huyu ni mwanangu mpendwa.
Huyu ni mwanangu mpendwa.
Shetani akamwambia.
Shetani akamwambia.
Kama wewe ni mwana wa Mungu.
Kama wewe ni mwana wa Mungu.
Nami najua ewe Bwana.
Nami najua.
Sawa sawa na neno lako.
Sawa sawa na neno lako.
Kwenye kitabu cha Yohana.
Kwenye kitabu cha Yohana.
Waraka wa kwanza.
Waraka wa kwanza.
Sura ya tatu.
Sura ya
tatu. Ule wa nane.
Sura ya nane.
Anaposema.
Anaposema.
Kwa kusudi hili.
Kwa kusudi hili.
Mwana wa Mungu alidhihirishwa.
Mwana wa Mungu alidhihirishwa.
Ili aliziharibu.
Ili aziharibu.
Kazi za ibilisi.
Kazi za ibilisi.
Nimejua leo hii.
Nimejua leo hii.
Mwana wa Mungu.
Mwana wa Mungu.
Anayo funguo.
Anayo funguo.
Ya kuziharibu kazi za ibilisi.
Ya kuziharibu kazi za ibilisi.
Nami nasema kwa jina la Yesu.
Nasema kwa jina.
Kwa kuwa ni mwana wa Mungu kwa imani.
Kwa kuwa ni mwana wa Mungu kwa imani.
Kwa kuwa ni mwana wa Mungu kwa imani.
Kwa kuwa ni mwana wa Mungu.
Wewe umesema wote waliompokea.
Wewe umesema wote
aliwapa uwezo.
Aliwapa uwezo
kufanyika kuwa watoto wa Mungu.
Kufanyika kuwa watoto.
Ndio wale waliaminio jina lako.
Wale waliaminio jina.
Mimi naliamini jina lako ewe Bwana.
Mimi naliamini jina lako.
Mimi ni mtoto wa Mungu.
Mimi ni mtoto wa Mungu.
Kwa kuwa nimekupokea wewe.
Kwa kuwa nimekupokea.
Kwa sababu hiyo.
Kwa sababu hiyo.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila kazi ya ibilisi.
Kila kazi
kwenye maisha yangu.
Kwenye maisha yangu.
Haiharibiwe sasa.
Haiharibiwe
sasa.
Haiharibiwe sasa.
Kazi ya ibilisi.
Kazi ya ibilisi.
Inayozuia watu kunijia.
Inayozuia
watu wema kunijia.
Inayozuia
fedha kunijia.
Inayozuia
wateja kunijia.
Inayozuia
watu wangu
ulioniandikia
kunijia. Kwa jina la Yesu. Naiharibu kazi hiyo.
Kwa jina la Yesu.
Kazi yoyote ya ibilisi.
Iwe ni uchawi.
Iwe ni maneno mabaya.
Iwe ni masengenyo.
Iwe ni picha mbaya.
Iwe ni uzushi.
Kwa jina la Yesu.
Ninapiga kazi zake.
Ninaharibu kazi zake.
Ninaharibu kazi zake.
Kapa ya kapa. Rebe katanda. Losi ya tani.
Leka tapa. Loso tota kabara.
Sebo toko tela.
Leke zadi wa walota. Leke pakala
kora.
Rapa kata barato. Linto
sokotola.
Shetete pelika sotola. Leka tarabalada.
Leto kotoba.
Leke zede gabada gedi. Lonto zaka pagada.
Repa kata
telia. Reto zaka tetisha. Repa kata te. Reto zaka
tayabada.
Pala kata gabada.
Lero nati ya te.
Reba gada bagade gada.
Leka plekonde rato zeleguka uza ipake ya tu seketokone mataya pelikotori ya ta peliketuta kate pelibasa kata pelikoto ya te reto sete teti patu kuta peka pita peti kone peke tani shani bari talamande baya kila kazi ya ibilisi kwenye maisha yangu na yaribio sasa kwa nguvu za Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndani yangu, ninaharibu kazi za ibilisi kwenye maisha yangu, ninapiga kazi zake, ninapiga kazi zake. Toi talaba rokoto hetite pale kata podia rokoto perikete pakokotea takataka
kototoda katoraba perikopokotosh.
Thank you, Lord Jesus. Wherever you are, mshangilie Yesu kwa makofi. Tumeshinda.
Amen.
Tumeshinda. Huu mziki tunaendelea nao kesho. Kesho ukifika, mtumishi wa Mungu, hatuna maneno mengi.
Yes.
Kesho ukifika, hatuna maneno mengi.
Yes.
Kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa.
Amen.
Ili aziharibu kazi za ibilisi.
Amen.
Na kila ongozwaye na Roho, huyo ni mtoto wa Mungu.
Amen.
Sisi wote tumejaa Roho wa Mungu, tuna watoto wake.
Amen.
Kwa kazi za ibilisi zitaharibiwa kwenye mikono yetu.
Yes.
Hivi ninavyokuambia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Amen.
Kazi za ibilisi hizo kwa zinazengea zengea maisha yako, hiyo ni uchawi.
Yes.
Hiyo ni ushirikina, zimevunjwa.
Amen.
Zimevunjwa.
Amen.
Zimevunjwa.
Amen.
Zimevunjwa.
Amen.
Zimevunjwa.
Amen.
Vya kwetu vimeachiliwa.
Amen.
Moto umemwakia ibilisi.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Nenda kwa watu watano, mwambie umetoboa mwanangu. Haleluya. Kama wamshangilie Yesu kwa kelele za shangwe nyingi sana. Nisikie watu wakimshangilia Yesu kwa kelele za shangwe.
Yes.
Haleluya. Ah. 2025 Kila meza ya adui itapinduka.
Rema.
Itapinduka.
Rema.
Kila kitu alichokalia adui kitapasuka.
Rema.
Kitapasuka.
Rema.
Itasikika na kusemekana ibilisi akatupwa na mahali pake hapakuonekana tena.
Yes.
You can live a life of devil free.
Yes.
Devil free.
Yes.
Demon free. Glory be to God.
Amen.
Chukua sadaka yako kio umekaa, naomba nimwalike mama mchungaji aje mbele. We want to celebrate our mother in the house. If you are not jealousy and you don't have demons, can I hear a shout of celebration?
Yes.
Can we celebrate our mama?
Yes, yes.
Come on, let's celebrate our dear lady.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.